mfoni eto so enan afi onyankopon bo obarima to ni din se adam one oba ni din de hawa na obo owo onyankopon ma nipa tumi se oni nia wabo nyina so tumi na won ye onyankopon namfo na woni no din komo wo turu mu a onyankopon aya ma won no mu onyankopon ma won kwan se otumi di nia ba e wo turu mu ho nyina bi ki se dia baako pɛ na wonie mfoni obi nkumu no kyerɛ yɛn sɛnea onipa yɛ asoɔden kodi aduaba a onyankopɔn hyɛɛ wɔn sɛ wonnie no ɛno nti wɔne onyankopɔn ayɔnkɔfa no mu ntɛm teeɛ ɛfiri sɛ wɔn ayɛ bɔne atia no hwɛ mfoni a ɛwɔ nifa no sɛdeɛ onyankopɔn twee wɔn aso de pam a wɔn firi turom hɔ no ɛfiri saa mmerɛ no mu ɛna onipa fii aseɛ sɛ ɔrebrɛ n'adwumayɛ mu ansa na wɔdidi ɔte ɛhonam yaayaa yareɛ ne owuo.